nkulu lendaba bugala mazwa pumane zinyembezi iniqoxela uba ngicela ningincede yankulu lendaba bugala mazwa pumane zinyembezi iniqoxela uba ngicela ningincede ubaba wami uyadonsa etilongweni udonsa iminyaka ngelodlo enkuluma akukholakali uba ngikhona ngenxa yomdlunguli ubaba wami uyadonsa etilongweni udonsa iminyaka ngelodlo enkuluma akukholakali uba ngikhona ngenxa yomdlunguli impilo yami nzima ngizoyamukela kanjani le mpilo ubaba wami yena ngizomuxolela kanjani umama wami yena ngizomuvikela kanjani uma engibona ukhumbula isimo esamehlela